Sema na nipenda ati lakini mi reja reja. Mapenzi ipo gipenda ati sweet kauna nipenda. Nyonyeshe kwa kutenda manta kwa janitaenda. Anasema nataka gari lakini ataki Toyota. Anataka BMW ati bila hiyo gari sweet she'll never be my wife. She'll never be my wife. Be my wife. Be my... Nikasema switi, nilikuwa na rafiki. Alizaliwa Monday, akapata mchumba Tuesday. Akahoa Wednesday, blood pressure on Thursday. Hata drunk on Friday, akakufa Saturday. Tukashika Sunday, kwa hivyo switi kwa heri. Mimi ninae. Anasema nataka nyumba, lakini sio langata. Anataka gorofa, mtaiga ama runda. Mchapati mchele na kuku, kila siku siku ku. Kila siku siku ku. Anasema nataka holiday, sweetie twende Zanzibar. In fact, wacha Zanzibar, nipeleke Dubai. Wacha Dubai, nipeleke Ufaransa. Otherwise hakuna love. Hakuna love, hakuna. Nikasema sweetie, nilikuwa na rafiki. Alizaliwa Monday, akapata mchumba Tuesday. Akahoa Wednesday, blood pressure on Thursday. Hata drunk on Friday, akakufa Saturday. Tukashika Sunday, kwa hivyo sweetie kwa heri. Mimi ninae. Nikasema sweetie, nilikuwa na rafiki. Alizaliwa Monday, akapata mchumba Tuesday. Akahoa Wednesday, blood pressure on Thursday. Hata drunk on Friday, akakufa Saturday. Tukashika Sunday, kwa hivyo sweetie kwa heri. Mimi ninaenda. Anasema apiki ugali ati itaongeza bicep na kuvunja makucha. Kuvunja makucha. Anasema ataki chai, anataka mochaccino. Ataki kula wali, anataka risotto. Ataki viatu tu, ati anataka Louboutin Prada na Manolo Blahnik. Manolo Blahnik. Anasema ataki watoto, anataka chihuahua. Kwa kibeti akienda kukunywa kahawa. Nikasema sweetie, nilikuwa na rafiki. Alizaliwa Monday, akapata mchumba Tuesday. Akaoa Wednesday, blood pressure on Thursday. Hata drunk on Friday, akakufa Saturday. Tukashika Sunday, kwa hivyo sweetie kwa heri. Mimi ninae.